This is an MUT Radio podcast.
Khona ke umuntu sesinaye kulayini ezobe sikhuluma naye. Angambizi ngomuntu ngoba umuntu omkhulu lona. Angimbize ngomama uSikhona Ndlovu. Umama uSikhona Ndlovu ke head dad was the Minister of Education in the Zululand Homeland. Sibingelele sikwamukele egatsheni emsakazweni MUT Radio.
Yebo, siyavuma.
Ndiyaphila kodwa.
Siyaphila, singezwa nini.
Siyaphila mama, sikhuluma ngomlando wasemlazi, okumlando wasemlazi siyabona ukuthi yena uhamba ibanga elide. Thina ntsha yanamhlanje, namhlanje sifunda okuningi kulolu hlelo iMUT as isikhungo semfundo ephakeme esiranayo. Ngicela ukubuza kumama ukuthi yena umndeni wakho emlazi ufika kanjani?
Oh, umndeni wami emlazi ufika ngobaba, ubaba owaye and ambitious, ethanda ukufunda, waye umuntu nje othanda ukufunda, so wa register eUniversity of Natal, so wasondezela ke usuka kubo kwakhe akubona la emlazi kubo kwakhe ikaSwayimane. So wasuka kushuthade ehamba efunda, efundisa, ewuthisha noma ewuthisha. Ushuthi akaneliswanga ke ile mfundo ayenayo, wayefuna ukufunda aqhubeke. Wayese ethole ipromotion, wagcina esefikelele emlazi. Emlazi kushuthi safika kuseyi-GG, ungekho wonke lo mlazi, ingekho yonke le mangosuthu. Kushuthi bahlangana, bakhuluma nabantu basemlazi, bavumelana ukuthi akwakhiwe isikoli MUT njengoba sekune MUT nje. Kushuthi he was amongst the first people abavumelana ngokuthi bacele leya site, isite bayithole, bese bekhuluma ne Department of Education eyayikwaZulu KZN iphethwe uChief Thelane. Wase kutholakala isiza ke semangosuthu njengoba nilapho nje nisemangosuthu.
Umlando muhle ke, umlando impela muhle. Wakhulela lapha ke mama uSikhona.
Wakhulela lapho ke nami, usuthi ngikhulela kuleyo ndawo enabantu abaambitious, most of them. Usuthi uV section lo kwakubizwa ngokuthiwa iseGG. Ilokishi elidala ekuyilona lokuqala ungabikho bonke lama sections akho nemlazi. Kushuthi ke kwavulwa ngeGG. Emva kwakhona yagcina isiwu uV.
UGG washintsha waya kuV.
Waba uV section.
Cabanga bengayazi yonke ke leyo nto mina sengiyazi
mina nje nisendaweni imangosuthu isendaweni yakhiwe endaweni ekwakuyindawo yabantu bakaNzimande uProfessor Nzimande mangabe uyakuzwe ukuthi kwakukhona uProfessor Nzimande yes leyo ndawo ke ekwathi manje kuthi kwathi lapho kodwa kwakuyindawo yakaNzimande leyo. Ama-families ayekhona lapho kwakuyifamily yakaNzimande, kukhona ifamily yakaMdladla phezulu esontweni, kwakuthiwa kaMdladla. So ama-prominent families ayekhona lawo, kwakuyilawo, kwakuNzimande, Professor Nzimande, naye wayenesandla esikhulu ekuthi kwakhiwe uphiko, uphiko la kwakhiwe khona i-branch yase University of Zululand, Ungoyi. Kodwa kwakubizwa ukuthi sephikweni. So ke u-encourage abantwana ukuthi bafunde. Yebo, kusho ukuthi kwafundwa imangosuthu kuyavela kanjalo.
Uthinte indaba yomdladla, kusikhona la esidla khona inyama.
Yabona ke la nidla khona inyama ngaphesheya nje komgwaqo.
Yebo.
Kunesikole lapho nesonto.
Oh yeah.
Nathi esafika kukhona ikwamdladla ke lapho. Lapha lanidla khona inyama ikwadube, ekuthiwa ikadube.
Oh yeah.
Kodwa nje leyo area kwakuyi area yakaMdladla. And then ngakunina lapho uyikanzimande Professor Nzimande bese kuthi ngaphesheya kubika mnyandu lase kunokumnyandu station
yes yes
nezwe lethu kushuthi ama families ayekhona lapho kwakuyi family yakamnyandu eyayikhona eduze lapha ku station sasezwelethu ne family yakamthembu ingekho yonke lento lekhona manje
ya wathuthuka umlazi sesiyabona manje ngifuna ukuthinta la indabeni yokuthi na ubaba wakho ubukeka sewumuntu ebethanda kakhulu ukufunda because benganeliseki kahle kahle ngalokho asekufundile befuna ukufunda okunye okuningi ngifuna ukwazi ngimama ngiyazi ukuthi na ikhona indaba mhlawumbe owakwayizwa about umlando ke womlazi ngesikhathi owafika ngaso nangesikhathi njengamanje esesikusona iyiphi yona indaba oshoyo ukuthi yazi ukuthini le angisoze ngayikhohlwa about umlazi
abeziningi angazi nje ukuthi ngakhetha yipi kodwa nje ngivele ngikhumbule ukuthi thina sonke njoba sasingafundi lapho elokishini abantu befunda kuma colleges abancane befunda kulezi ikole babebuya ema colleges kuzohlangana kuhlanganwe kamhlahla ukhulunywa ngeprogress iprogress yani yendawo yasemlazi kushuthi kwasekugcina sekwenzekile ke manje engicabanga ukuthi mabengavuka bona omdladla umfundisi umdladla uKenon hey angazi bangathini neingane zakhe
ngithola imessage lapha mama before siqhubeke nje ngithola imessage la from management yakhona lapha esikhongweni iMangosuthu ithena thanks so much sisu sikhona we appreciate the role your dad played in the establishment of MUT we acknowledge you and your family
siyabonga
wakhula ke mama sikhona ukhula ufunda khona la emlazi I'm sure ukuthi na bakhona abantu oshoyo ukuthi yazi ukuthini laba abanye bamaqhawe noma ezinye zeinqalabutho zomlazi ibapha abantu okhulu ubukela kubona wafisa ukuthi yazi ukuthini nama sengikhulile
if ama families lawe ngikhuluma ngawo
yeah.
Usho ukuthi family leya kaSikhakhane kamfundisi Sikhakhane wayekavile isonto lasewehlele abantwana bakhe bafunda kushuthi sasibukela kubona bese kuba ifamily yakadumisa la kunocelani khona la ucelana ngicabanga ukuthi uya kuze kuthiwa khona bakacelani naba bangcwaba khona
yes yes
ifamily yakhona nayo futhi yayifunda kushuthi nje abantu babe ambitious khona uDon osebenza lapha eMangosuthu wakamhlongo owaye umakhelwane wethu kavi emlazi use udokotela manje ulapho eMangosuthu uphethe department yaka science and abantu esiproud ngabe sithi masibakhomba sibabukhombe ukuthi abantu abaphume kusiphi isandla kuziphi izandla uma wakhe naye waye uthisha kodwa ngoba isikhathi esasikhula ngaso thina abazali babethi mabekhulele bahlaliswe phansi baye kusebenza so wayeka kanjalo uma wakhe ukusebenza waqhubeka kodwa uDon nefamily yakubo ekhipha odokotela kubo kaDon nje kunodokotela abawu-3 from that family 3 doctors and then abanye benze o masters abanye bawo principal beyikoli I can name a lot of people njengoba senginime nje laba baka Sikhakhane umfundisi Sikhakhane ngeshwa ke baphuma bahamba kwasengena umfundisi Hlatshwayo nayo futhi leyo family nayo eyaba prominent bese kuba khona umdehe uprincipal waseSwelihle High School umdehe owaba leader uze washona leader kahle bese kuba khona nokubheka wayebizwa ukuthi uNtsibi principal wase evuku zakhe ngicabanga ukuthi uyamkhumbula noma awuyazi kwale uvukuzane.
Ngiyayazi imfokozakhe.
Ehhe. Principal wakhona ke ukubheka naye uphuma ka V la eGG la ngithi seGG khona.
Mhm.
Yeah. Konje ama families lawo kusho ukuthi njengoba uviwa umncane kanje abantu ababe ambitious befuna bonke befuna ukufunda nezingane zabo konke kuhlangana makuvalwa isikole nje kuphuthwane kukhulunywa ngendaba zokufunda.
Wow, sifundile kakhulu mama usikhona. Enye i-message ithi na knowledge of the history of Umlazi Township is so precise. Okusho ukuthi na uyibeke esikhonkosini bayakuvumela abantu. Okungilidela ke embuzweni wami omunye mama usikhona. Wokuthi na kuwo wonke ke lomlando osusitshele wona. Yiphi into oyibonayo ukuthi na nayi into okufanele yenziwe ukuze sizokwazi ukugcina lomlando for izizukulwane ngezizukulwane ezilandelayo?
Hey, angazi ngicabanga ukuthi le siya spirit se ambition nokuthi kuphele indaba zokusebenzisa idakamizwa ngoba njengamanje into enzima kakhulu lapho indaba yeidakamizwa. Kodwa uma ngathiwa yonke icommunity iba involved ekuthuthukiseni amakhono eingane. Njengoba imango suthu kade yenza ngiyacabanga ukuthi namanje basenza indaba ye outreach program.
Yes, yes.
Because ngangiyimember yalapho uma ku outreach. So leyo nto encourage ingane ukuthi ifunde kuvisithwe iikole. Njengoba imango suthu ibiyenza ibiyithumelele uziwe eikoleni and then ube khona i-recruitment yeingane abayibonayo ukuthi they are very active zizobuya zize ezikoleni zitshale le simo esikhuluma ngaso.
Yes, yes.
Sokufunda nezwelibanzi njengoba izwelibanzi nayo kade iza lapho i-participator kakhulu engathi leso spirit singangaphela.
Mm.
Mama industries lawa oshel abazama ukwakha ngoba bakha icommunity yasemlazi ukuthi iqhubekele phambili no suppress bakwazi ukudonate badonatele indawo enabantu abaprogressive kodwa kakhulu icommunity ukuthi imingathi ihlangane ifunde nje ukuhlangana ulekelelwe imango suthu njengoba ine outreach program. Ngicabanga ukuthi kungaba yinto enhle kabi.
Umama sikhona othenda uma kungaba nama outreach ayenziwayo amaningi iyona nto leyo engenza ukuthi na umlando womlazi uqhubeke futhi ube muhle njalo soloku ubekeka nje ubekeka nje ubekeka nje uma kwenziwa kahle. Mama usikhona uthinta indaba yobugebengu nama drugs akhona lapha emlazi ikhona intshe ikulalele njengamanje intsha ikulalele athi namazwi akho abhekwe kuyona.
Hey ukuthi bantu bam ukude la siphuma khona nala sisikhona manje ukudonselwa emuva sidonselwa emuva ama drugs kubi akuphilisi umphakathi usidonsela emuva eqhundleni sokuthi ngabe kuya progress and silimaza silimazele izinto zethu ezakhiwe yithina for ukugaina thina bese siyakulimaza lokho engathi abantwana bangabuya kuloyo mqondo kungacatshangwa indaba yenjabulo yokujabula manje kwesikhashana emva kwesikhathi sekuphelile injabulo sekuqala usizi bese siqala manje sisiyo supporta abanye abantu kwamanye ama areas engabe sisupporta abantu bakithi khona emlazi.
Sibonge kakhulu gatsheni ngesikhathi osinike sona emsakazweni
MUT. Ngiyabonga nami, ngiyabonga kakhulu engathi ngiyaqhubeka MUT. Siproud kakhulu ngayo.
This is an MUT Radio podcast.